kenda pale dema kamleta. So msaka jua yana nakupata nyese jo. Ati aliingia kwa room alipata wasengovo wako ndeze. Alafu anachikima pack za Viagra jo ziko hapo jo.
Waswa mpigakuni.
Waswa limtandika zingine. Na hii ni Kenya.
Si afadhali tu niwalipe bana.
Hii ni Kenya. Alafu. Wewe unasikiaje? Ati after shamada. Washamalizi wakamua. Ile don is a keep.
That's your money.
Yeah, that's your money.
Mm. You earned it. You earned it.
So raya tano jo ziko nyuma yako.
Yo.
Eko nene. Episode 280, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tukuna mse mmoja ule hai, need introduction, alafu mse mingine pia, kome kwa kicheck out the Kenyan hip-hop scene, of course, usha mskia. So tukuna Mr. KE4, yu jina inafa kupronounce yu aje, in the best way kui pronounce ni?
It's Mr. KE4.
KE4, sindio? Yeah. Alafu, of course, tukona Kevo, K-Force. So, hey, kuna mseta watch show, leo atakuwa confused, yo kuna Kevo, na kuna... yeah, but, of course, hani wasawa ilo na represent for hip-hop. Alafu, nyote ni wasawa number nani? Ama Z, KE4?
Z, mimi kisi, man.
Yeah. So, US, ulijipataje, before in the US, nai, Auguste nai?
Z, mimi kisi, tu down.
Yeah, ulitoka tu... Mogaka ukajipata huko.
Ndege tu.
So kitwaga interesting ni like issue yetu Steve ilienda piki relate with Kisses in the diaspora.
Mm.
Yeah, but hao ndio wamekuwa like our biggest supporters jo. So
si
I guess jo hiyo kupita hiyo ni yenu jo some if you want to enjoy iko nini eat some bananas eh.
Yeah. Go bananas. So.
yeah. So ati ulishaka state kio?
Ni kwa kaa 11, 12.
Yeah.
Kwa mdogo.
Nani alijipataga huko?
Nani si nilienda tu na buda wa mine.
Alipata green card mo?
Tuli waingi kaa farm. Ali applyingi kaa 11 years straight.
Every year na try.
Adi tukabati katuna.
Wali anza kuapply tu kiwa small.
So after that ndo. Ndiyo nikapata hiyo chance ya kuenda hivyo.
Siku za kwanza zilikuwa aje? Ulikuwa
ni hectic huko, utapata wenzako ndio wanakubuli bro.
Ma blacks eh?
Hata wazungu ndio wanakuprotect za zingine, but unajua pia uki get into the system unapata tena inageuka tu pole pole. So ndio unaanza kuona rada.
So ilikuwa gani walikuwa nakutolea ukiwa mtoi?
Mazetu venye obviously kwanza unacheki swag. So akaija unjo kendo huko hakuna unique kwenda chuo unavaa however you want. Watu wanakuja na Jordans, watu wanakuja na the latest drip like huko hapo bado umevaa ile viatu yako ulitoka nayo Jomo Kenyatta
patangoma.
Wanashindo hizi ni boots gani hata zina label. Una get
hapa mabata fulani
hata anashindo kusema bata sasa. Inakanga so unapata later on unakuja na understand kwa nini wako hivyo. Ukikaa kana wao ni ile tu pia kuna ile yenye what they know is not what we know. Unanigeti? We understand it differently than they do. Hence like uko na hiyo experience already. Ukijaribu kumexplainia sasa hata inakaa ni story mnakaa mabest.
Ukitrai kumuonyesha vile sisi it's not such a big deal.
It is not, mazee. It's just a different continent.
Kwa zata minikumbusha vile ilikuwa nani, ilikuwa kina Freddy wa Matata. Walikuwa natuambia story ya vile walifikaga hizo masites. Like one of the cities in the states. Afu alikuwa mpigilia this dashikis. Alafu najua huko apparently dashiki ni expert mbaya.
That's just a chini.
Yeah. So the next minute I'm going to run it. Wakatoa nisho. Metoka Afrika.
Mbunyo dashiki.
Walijipata kwa matata.
Walijipata kwa matata.
Matata siya.
So vilolisha mlenda ka straight to New Jersey.
Tulingianga jazi. Sasa mcheki bado tuna dipo double jazi New York.
Na afu kebo jo sijali tutarudi Kibera. Wacha tukae New Jersey kidogo.
Tukoma yolo. So tulingia straight New Jersey. Sasa pia chuo New Jersey. lakini pia niko na a lot of influence na wasi wa New York, Jamaicans, especially sector ya muziki. So ulikuwa unanipata niko New York pia sana. So straight to New Jersey.
Oh, straight to New Jersey. So hii time umli travel nani, wewe, mother?
Ilikuwa mimi, Mokoro, Buda na ndugu zangu.
Wa big ama small?
Wa big, mimi ndio mpenga.
Oh, so the oldest alikuwa? How old?
Ish.
Hiyo time mkishia?
Hata nimesahau. Mimi hata ni, I think hata ndio alikuwa anaenda kumaliza high school or something.
Ndio alikuwa lucky. Unajua kuna kale kule kakuotaka 21 years.
Hawezi penya. Kuna venye lazima ukae rada cause unajua ukiapply. Hata ndio ilikuwa last time ya mzae kuapply pia. Juu ange apply the next one hata ange mwalao.
Oh.
Cause sasa unajua alikuwa ameapply sana.
Oh, mtu pato like 12 chances.
Zile unacheki sasa pia lazima upe space watu wengine pia waeke hiyo application. Hawezi shindu kizi ya kaeka. Sasa mzae wa mine uzuri ni ile pia. Sinajua Kenya ukijua mtu na mtu anajua mtu.
Siku anajua. Siku anajua tukuna kwa gana hiyo nini. Okay.
Back then I guess ilikuwa. Maybe nowadays ndio iko.
So alafu hii kitu mtaka kujua like mkishia huko kuna mtu wa receiver the airport like how, because wewe umetoka jo ulikuwa Kisii ulikuwa wapi? Kisii yenyewe, Kisii county.
Hata tu tuseme hiyo Kisii county. Tukienda details hata ni ngori. But usually ukifika usually hawezi kuwalawishia kama like you don't have anybody receiving you. Because ukifika huko without anybody receiving you, then you become a burden to the government.
Yes.
So to the point like gava itakurudisha tu ama iongozea dipige connections, ipige simu one nani anakuchukua. But usually before to utoke hapa hivi they already know nani anakuchukua kutoka kwa airport. Hence ukifika huko na wako wanaweza mpigia simu
na huyo mtu anakureceive ni mtu wewe unajua.
Itabidi tu ni msemo wenyu unajua
na kujui mtu. Like even you're the first villager.
No, sasa noma ni ile pia. Wanche ukienda hiyo country ngine lazima mostly kange kuna ka invite. Kuna mzee ana ku-invite. And mostly kama umepata green card kuna mzee ana ku-host. Usually kuna kanga host. Watu wengine upata wazungu. Watu wengine upata wa Spanish, wa Jamaica. Kuna watu wenye ukanga tu online pia wakiona mtu ana kamera nataka malipa ku-host. Yawa ndio anze live. Wanamu-host.
Oh, okay. Yeah, kwa zendo kitu mwishi ndago like kuna nini. Alafu, see the next thing shock waga ni food,
Dishi, bro.
Yeah.
Usikii nilenda huko kabla ningechuo, mazeo cheki wakaniuliza nini, nini unadai ukipewa baga, nini, medium well, nini, bro, watamika sama si. Baga ni baga, tu kaende.
Yeah.
So, like, kacha shock na kugunga na vitu nyingi, kwanza kubonga. Ndio kwanza the hardest things, zingine watu usikii nini wasao na bonga, tusameka umetoka Kisii, ulikuwa unasikia tu Kisii, tundiwa.
Na wame nyo kibonga, pia unasikia nikuwa unabonga Kikisii.
Na sawa ukibonga, unabonga British. Sache kiyo ndio inakanga sasa ngu. Pia.
Eyo British yako ina sound kaa Kisii kwa.
Sasa hiyo ina sound worse hata than Spanish. So it's a culture shock pretty much na kila kitu, dishi, food. Plus unacheki sana unajua huko ndio unapata wa Kenya wenzako wengine pia. Pia nayo ni shaky pia. Ina depend tu umemit na nani. But usually you pretty much nika ukienda tu mahali mpya you don't know anything. Unaanza tu ku learn everything from scratch.
Oh, alafu unajua pia lazima tuulize joke hivyo joke. Culture shock ya Kibera ni gani? Kijipata Kibera.
Kibera mdongro.
Kibera mzee ujipata kweli.
Sikuwa na shindo. We have to balance the interview.
Sasa unajua uzuri ya Kibera ni always kukuwa na culture shock if that's all you know.
Yeah.
Ama ni aje. So unajua mzee ameenda place penye ni foreign. Place penye ajai expect atakuwa. So hapo hivyo most people who are there, that's all they know, bro. There's no culture shock hata. In fact hata nakumbuka nikiwa kampoa sengi walikonga like nikonga na kama mabishti wangu wa USIU. Tunakaa mtaani. Sina joy like Kibera unajua inakonga ni mysterious inakonga. Ile place wasa unaona ngatu kwa news. na kwa machachari
wakiya.
Place ya NGO ni. So nilikonga nikikaa na mabishti wangu like man, saa zingine hata si madem, majama tu kama mimi na yeye manze. Manze wasa kwa na balance Matias hapo the whole time tunadrive around manze.
Ijumsaje una poverty kayo.
Ako like bro. Them kids walikuwa wanacheza kwa sewage fam. Like mtu alikuwa akikuja mtaani anaacha do yake yote huko. Like nilikonga na besti yangu fulani. alikuwa anaitwa Tito, alikuwa nikienda naye Kibich. Alikuwa anarudi chuo kaa kwa broke. Alikuwa anaacha all his money mtaani, alikuwa na basi. Sasa mimi niko kanauliza nini mbaya na nyinyi? Wewe mwana mtu yote yuko akilia ama ati ako on some sad shit sasa. Sasa ati ana feel do cause so niko naambia ni aje. Hiyo sasa ndo culture shock mimi nilionanga kwa Kenya nasema sasa. Na ni wasara kwetu hapa Kenya, Nairobi tu hapa Runda, Mutaiga. Kibera, Kibera ni mysterious kwa wasekao. So akienda huko hivyo manzee aki find out that ni aje. Wase wangapi wanaishi kwa some of them rooms anakuwa shocked yani mpaka hata hizi imagine that mtu na family yake na wife na watu ila wanaishi in that cubicle type
confinement.
Hadi kuna best yangu aliniambia manzee, bro, that's worse than jail.
Sana cheza jana cheza.
What kind of jail is you talking about? And I be bro, you know in Sweden guys bakana mbe, I can't believe you said Sweden.
Like Sweden hata
in Sweden
jela Sweden hata mimi nafikiri za survive.
Yeah.
Juko ulichekile clip iko na go round ya mse fulani ameshikwa, ilikuwa on Twitter. Kuna kaboy kameshikwa, yani mse ameshikwa alafu anaingizwa cell alafu amelia. One of these African countries. Alafu akiingia hivyo na chiki mse fulani kinamwangalia. Alafu mse kimteki
kitarehe.
Mse kimteki. Kuna mse
kidekwa ni hivi.
Kuna mse ana grab nini hicho na vuta chini hicho. Like boxer straw. Karasa kana bakika ki.
Alafu wakanda
kusikiza. Seki, video inaisha kabisa usifankiwa. Nani tena, nani real?
No,
wati kama ingizwa na karao.
No.
Hey, like, hey, could you cry?
Nizile za like, don't do crime. If you're not ready for it.
Yeah, like, if you watch, kwa sinajua, kitu wakafani na wase, mwishi ndaga niki enjoy wase, especially jo American jails, eh? So muse maga vile huko, sinajua the greatest fear American jail nasima kanaga nikuwa, anally raped, sindio? So jua hiyo, your conversation, ndio msia kona, tunasemaga hapa Africa, it's not that common, but it's there. Kaa ile place ya wajaka kodiaga, inasema kanaga kodiaga ni siria, sawa jaka achekagi na mtu. So, sinu minasa msia katumia yo video. Yani yo msia kona lia, hata kabla za kudara. Sawa shida hui.
Aliangele tu sura za hizi na yaka.
Mi lazima ni daddy kwanza. Tabdi mninyuri.
Yeah, kuna ile.
That's crazy.
Na ile ni crazy. K4 lazima tukuulize jo. Huko states, usha jipataka kwa shida jo. Usha shikwa na polisi.
Mara mingi.
Yeah. Nomaka gani?
Azisama cha kitu kwa high school tu, tuko wajanza plus unajua sasa ukianza ku get kujua waseni nini unapata kuna ile mbogi yenye unajua kio tu new crowd unataka ku experience new things nini
yeah.
I think the first encounter yenye share happen ni tuko na da bash mimi na boy wangu anaitwa Osiepe. Basi I think ni jina ya kijaluo na maanisha friends pia.
Osiepe?
Yeah, na mitanga Osiepe. Since ni best yangu, so vina mitanga Osiepe. Tukona nanga bash ingina hapo, tukwa tumenda, think state, tunakua menda Delaware. Mwari wangu moza likuwa mejiami na hatu kwa tunajua.
Ile
kujiami, serious. And then sasi hatuna clue, we get... Makopu wamekamu tunasema ni aze. The only thing inanuka ni labda umse alikuwa mewasha.
Yeah.
Niyo tu, but... tukaona umse mwenye alikuwa mewasha pia anatense. Tunashindwa. Ni aze umori wako an easy hivi. Hako mambia ni aze bro, chaza chini.
Ni Mkenya fulani ya mazi?
Azi ya kwa Mkenya.
Oh, okay.
Alikuwa umori wetu mingine hapo tukaona pikatu sherena. Askari akakamu hivi tu, wakatisha ID, but akanotice umse wa back nyuma alikuwa na... Alikuwa na tense kidogo ile jasho inatoka. Ikabidi tu apige sacho kampata mejiami zote ilibidi tu tumebebwa.
Okay.
At that time kila mtu kwa zino josa lazima msia iklaim.
You time kwa how old?
Shoot, nilikuwa kama what?
17. Damn.
Zanzi nizile chronicles za high school mmeepa tu mmeenda bash. Ndi umepata malinesi sasa kila msia na drive nini. Sasa unapata tukapatwa hivyo tu boom wakatuwai. Mashida ziko kila mahali za zingine uzitafuti. Unaweza kuna tembea hivi ore mori akuja akugonge lakini amegesha kitu kwa poria skali kama anakubamba tu. Huko unaweza get in so many problems by association too. Just being associated with a certain crowd.
Oh, okay. Yeah, cuz you ndio you ndio shida ya Kenya. So hey, Kevo usha Chicago huko huko kwetu.
Zelazo Kibera, Kibera mtu ajaishi huko maybe ni msaliama kabla afike age ya kushikwa yani. Mtani tukonashikwa almost every weekend, bro. Like we got menda Kilimani so many times yani. Mpaka hata mambanga walikuwa wakituona hata watakitaka kutuongelesha yani. So but ni tukiwa younger actually. Mama teenage years mpaka ma in fact hata sasa ndo nani kama karao shughulikangi na maboys. Si walikuwa wanakuja base, mnalalishwa chini, mnakolektiwa, wanakuja maybe place penye nyu congregate hapo hivyo, mnakolektiwa. So, mtani kushiko nika right of passage.
Imenikumbusha kuna best yangu itakuwa coaches, ya likuwa gamse wa yani. Nipatia gasuri fulani sijaisahau, nikiwa seko. Kwa sema vile, kuna msaisha ishika kwa kibits, alikuwa na smoke weed. So, me smoke weed, amechapa gale kapafu. Alafu najua ile smoke sasa imenini. Fakati kimakarao amefika. Kwa ile level washafika. Washajua navuta bangi. There's nothing I can do about
it
this.
It is what it is.
So timsa liendelea. Aliendelea. Alafu ile time kwa, hey, kijana unavuta nini? Saka ichuta.
Akameza pienga.
Akameza pienga. Kwa hivyo kuna evidence. Kwa hivyo karali fika tuwaboka. Kwa hivyo kutu vipari.
Yo memeza evidence.
Waka muacha tu. Waliona huyu ameninizo. Hiyo story ni chekeshaga sana. Alafu ilikuwa ile time ya unakunga kibit ilikuwa iki through wave flani. Ile sheng zenyu ziko zimejaki jaka. Unakumka
Si unajua kibit inakunga kisumu ndogo, bro. So like iko predominantly na wajaka sana sana. Na saidi yenye si wajaka inakunga bit reserved kiasi, so unapata like culture wa jaka ina take over more because si wase wengi wanajua kinubi mtaani wenye si wa nubi, but wase wengi sana wanajua kijaka wenye si wa jaka. Mashika, so I think wa jaka ni the loudest majority mtaani, so hao ndo wase wenye pretty much wana shaping culture ya mtaa tu huko hivyo. Not to say that hakuna community zingine.
Inajua ndio uko kiasi uko nini. Alafu kwanza after nani kumekuwaje? After ule buda kuzali set ya such a high level.
Nani, Kenokoth. Mr. Koth?
Yeah. Umsa memreplace? Nani size MP?
As in the daktari, Mali Morero, sorry.
Yeah. Yukwaje? Ama there can only be one Okoth.
Bro, I can't say. Like hata nikiangalia tu road peke yake. Like kuingia mtaani ni ngori, man. Like the main road hiyo tu Kibera drive hivyo manze. Hey, man, chapa design yenye. Hadi marodi za huko gate ndani ni better than the main road, bro. So si jaona wakati yake bado ama you know, I can just say what I see. Yeah,
yeah, najua, see najua. Na kwa nina fiki bro nani ya kurudi? Because after working with the brother, what, ama ni akupata nomination ya ODM, ama?
Majua politics ya kibich manzei na kwanga like a whole course inafai kwe studied, yani, kwa political science, yani. Kwa hivyo politics ya huko inakonga very different yani from places zingine yani, so I'm assuming first of all Kenya unasema is one major reason. Alafu maybe pia affiliations zake huko hivyo mtaani zinaweza kwa pia zilimcost, so it's a myriad of reasons, but mostly unajua huko hivyo hiyo nomination ya ODM wanga vital, man. Siati nini ama nini, like whichever way you choose to slice it, nomination ya ODM wanga it's like you take it in yani basically too. Maybe saa hii politics inaende kichange pole pole. Maybe next time it might not be so. But as things stand pale hivyo sunajua kwa nkwa baba bana.
Yes, but hii politics yetu inaweza change kweli jo. Like I feel like it'll take 15 lifetimes before before you come ifike ile level tunataka yeah. You like see not wa kuchoma jo. I don't know. Alafu kwa states unaonaje nani Trump anarudi ama
oh yeah, bro
susari
sindo
unajua states things are vitu zenye you expect as easy happen see what happen
yeah.
That's the craziest Kamai thing Trump. About states.
Yeah, yeah.
By the way, like, most of those things unakanga chini, unexpect, like, wah, hii na ungori ya uwe. Unapata hivu, iziko normal ashtuko. So, unaweza shtuka tu amerudi. Unaweza shtuka amerudi. Plus, unajua kuna fanbase. Siati
yeah,
nini?
Yeah, yeah.
Siati nini? Ule mse.
Fanbase ni big.
Eh, ni big.
Sivako, sivako.
Yes, walami wale wana feel like yes. America ime. Kuna too many immigrants nyinyi jo
America.
Yeah.
America.
Bro hata kaa cheza chini unacheki unajua percentage ya Spanish ni big hata kushinda ama akata huko. Akata sasa ni jina ya African Americans.
Yeah.
So hiyo ndio like I think tulichukua kutoka kwa Nigeria.
Yeah.
So honestly huko hata squeezy prior imekuanga like kama una get jobs zingine lazima uje kubonga ki Spanish. Imekuwa like population hiyo immigration mostly hata
atana
na Afrika yeah. Afrika unajua kwanza si ukazi wangu kwenda sana lakini hawa Spanyo wako na border wanavuka
yeah
anakuja hivi hawezi beat si utamchukua tu mweka kwa detention area tu hapo hivyo ndio the government iendelee to do the right paperwork
yes new story ya manene like wanaitwa nini tu ama vigilante ya boda so wanadu hivyo jua mostly waso
kuna makatezo nyo na make pesa na hiyo story pia so I think kila inchi tu iko na zake but Trump tunaweza mwona huko ndani hatujui
yeah alafu najua imenikumbusha nini jo kuna clip flani nilionyesha Ian but I don't think nili retweet kuna clip ilikuwa na go round kwa internet ikionyesha waso wamevaa hiyo military fatigues juu nini alafu nafikiria ni makarao kumbe ni security ya cartel
Yeah.
Yeah, like Mexico jo
acha kwa naka DEA macho ki DEA just about the just about let time ameenda ku past hideout but you were nakuanga armed to the teeth nini ma whatever
skima
walikuwa hata na nini armed trucks
armed truck tukiona ile do
but your pesa
ni mingi different.
My guys your pesa ni mingi my guys inaweza nunua bro miss niliona unaona venye ujenga hizo manako subs so I was kuna documentary flani hata mziniulize nilikutana naye waje but nilikutana nayo ilikuwa like ina wanachambua hizo manako subs papasi yao venye zuu jengwa nini nili notice manze awase ujenga hiyo kitu alafu ni for use once inatupwa ikishafikisha kago huko nitakataka uski na wame spend almost $1 million kuijenga manze nikifika huko wanaitupa hata like kago yenye imebeba ni
yeah it's you
go ni insane yani hata hiyo kitu nikaa hiyo nikaa wheelbarrow kwa
yeah
hiyo do utengeneza Johnny crazy like what knuckles
yeah
of course bro
yeah.
So kuna feel nini jo Pablo cuz the first time nilichigio series niko nataka Pablo survive niko ni watch niko naambia yeye ni majuzi like kumsa iko nataka daddy after episode 2 jo like kumsa alikuwa
story yake unajua the reasoning why is, you know wanasemanga if you watch these people who came after the actual show the Narco show and say that these parts of the story that is missing. So kuna wanasema the way hata they portray that the way Pablo died is not actual the actual way so mecheki
because
you know you are there for the marketing purposes pia but you know there's those OGs when you unapata wa Colombians for real when you
wameshika
Miami wale wenye wako na the old zile ma old mobiles zile zenye unajua ndo wale sana hata wanakuambia venye like how things used to be Miami back then when Pablo was around so the stories ziko different. It's different stories you hear from different people, but they
Checky bro, we can't be looking for facts on Netflix.
We can't.
Mimi na bonga tu juu from hii representation yake. Kuzo najua kuna zile ni wanatumia the actual footage.
Yes.
Aliangusha plane, wanaonyesha the actual footage. Alibomb place flani hapo mpaka watu hiyo akadedi. Wanaonyesha the actual footage. So nashindwa ukiwatch did you root for him cuz unajua ukianzaga su root for Stero unajua gay like you root for
the villain na the hero
you know at the same time ilikuwa like a conflict of interest hapo hivyo cuz nilikuwa naona humsana saidia but the means of acquiring the money kusaidia is not exactly what as a Kenyan kid growing up in Kenya umeambiwa this is the right way of making money. I would say ambiwa tu kendo kidu what he did, you make a lot of money and that can be even a career. You know, nobody tells you that. But so once you see that Msiana do, you know, you can get your money in any other way unaweza as I get and usaidia wase. And then Trana says, my Msiana saidia mazee mpongezi. Na wapata yoni ule msema nyule ndo kabia K-Force, usaidia mwa.
But I think, people also maga kuishi kwingi kuona mengi. Majuzi tumeshia Coast na Ian. Tukamit, kuna fan fulani wa hiko nini, boy fulani wa nguvu sana, nituwa Chicho Manchis, aka Oliver. Oliver litupatia story ngini ya kinakos, diwa hapa Kenya. Like, ukishia Coast, kuna building fulani utoonyeshwa. And this is the same consistent story, ya kwa nini hii hoteli ya Jaima alizwa. Like, utauliza 5 different people, and they'll give you the same version. Najua, if something, version ikichange, unajua gaini uongo. Kutikika vile ile version ya Yaya Center sujuaga wa Israeli wali wa Bewater alitrai kuwaibia
waka clog toilets
so kuna hiyo story hiyo building kisha tu Coast utaona very tall hotel that imeachwa katikati and there is the same story about how but now see walifanyao hotel hii kumalizwa boy tupatia story nyingine tu atukuamini yani ni story ya kimafia tukuna msashaenda kapiga deal nao ajira kwa like cuz it's a powerful family from vile tabongo utajua ni family gani usiku wa Kenya so shabonga jua kaambia ni aje so we ido ukishapata ido utatuletea yetu utakipi yako ubo hiyo asha get do akupatia kati yao ashaenda jo club na club alikuwa anajua anapenda madem ushakamrushia dem dema kaenda pale dema kamleta so msaka jua yana nakupata nyese jo ati aliingia kwa room alipata wasengovo wako ndeze alafu anachikima pack za Viagra jo ziko hapo jo
waswa mi
steady waswa alimtandika zingine na hii ni Kenya
si afadhali tumi walipe bana
hii ni Kenya alafu wewe unasikiaje ati after shamada washamalizi wakamwa ile don is a keep
that's your money
yeah that's your money
you earned it you earned it
so raya tano jo ziko nyuma yako
yo
so is it to think like ukisikia stories of Coast you realize Kenya is a different like pwani si Kenya yo ukisikia kuna story nasikia hapo
na memory wa tano amemeza Viagra na
kutengeneza
hapo hivyo amemeza Vialis
alikuwa niambia ati organs zilikuwa zinafanya
wanaku violate.
How do you go back home maze
sinakwambia like after amalize na yeye walimwambia buda usha ando yako. Now go live your life. You are rich.
Go spend your money.
Yeah.
You're rich now.
Hata ukipata demu maze bado unajua kuna venye.
Yeah, hawezi.
Hey, kuna venye.
But kisha tu Coast, uliza joyo, kuna hoteli. One hotel. Every story is the same. Alafu sasa utajua ni family gani tunabonga jia. Utajua ni family wezi chakala na.
Mina jua.
Yeah, usha jua, sindio? Yo familia jo.
Wezi tanyo.
Ni unspoken.
No, ulejo, ukawataja lafu. Just end up. Surrounded by men.
Iko nini neza meet?
Naona zistuko huko kwako.
Ingia kwa lift, wana maboy.
Wendo unaingia kwa hiyo room.
Wana kudungia ta nini, wana need gun. Watu msa kimeza Viagra. Ati buda.
Uko?
Uko. Uko na da, yes. Eh, kuna...
Oh my God.
Ija kiki nipeka 10 minutes nikondaka. So like,
you have 20 minutes.
Yeah, but it was so do for do.
Yeah, it's crazy.
So I guess to watch akina Netflix, akina nini, wanatuonyesha too like the dark side of. Because I feel like ndio kwe gangster, your level, you have to be so cold-hearted. Because like death, haikafai kukumove. Aje mbele sisi death to move.
It's fake kwa vitu zinakustua.
Yeah, hizo nafaa kwa vitu zile za. Hii kitu imehappen huko like ah.
Yeah, na pia tu tujonge kuna three sides to the story.
Yeah.
Bro anasema anga the ukweli and you unajua the actual truth yako na ya mse mwingine. So unajua tukiwatching pia tukwe
Afu kwa kuandikia gatu vizuri, like some nannies have been in it for dramatic
evil
effect.
Too. Yeah, yeah.
Yeah,
evil
so
see, that's how they get away with lying.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah, yeah, kuna hiyo nene. Ukitoka Kisii, by the time ushaanza kunoki hip hop mazi. Siko umetoka tu hot.
Nilikuwa nimetoka niko mtaani, so hizo time ndio at least ni majua kali, mameja, manini, mchikio era yangu hapo hivyo, but pia mimi sasa noma ni ile nili grow up mzee reggae damu yani.
Yeah, yeah.
Ile hawezi amini ile.
Wolan.
Hiyo joke moja fani hiyo ni mimi.
Sasa mimi grow up reggae damu.
Same here.
Yeah. My bros waliniambia niliwa betroy because I started rapping yani.
Yeah,
ile
yeah.
Ile
visiri.
Ile like sasa like mimi nilifall in love na music mostly ikifika hiyo side ya word play sasa.
Yeah,
sasa nika notice ukimba reggae mzee hawezi.
Hawezi cheza na words.
So nikasema niaje acha tu ni so when I left sikuwa really fully into the music vile but I had a way about of it mostly my choirs kuimba kwa kanisa my brother was a chorist so I was automatically in a choir since we was in the same school even though naepa kupiga get in so much trouble and stuff so when I was to seme Kenya nilikuwa na the interest mostly on listening I remember nilichukuanga dog kutoka kwa mother RP nilichukua dog kutoka kwa mother nikaenda nikabuy CD player ile yenyewe nataka kujibamba na headsets nikabuy na CD sana than ni CD ya ngoma nikapata ni CD ya beats pekee
umorio
disc tu discman ile yenyewe iko tu nikasema umorio ameniuzia tu beats mazia hakuna ngoma but uzuri brother wangu alikuwa ametoka Kisii high akaniletea alikuwa ameenda hizi mahari zenye wanakutananga huko Kisumu akaniletea CD ya Sean Paul ilikuwa ile booklet mzima sasa iko hadi na lyrics iko na everything sasa hapo hivyo tu ilianzianga tu hapo nikaanza na study na soma then I'm singing along and then unachekize hizi maregerege cause bro alikuwa mtu marege ni vibes tu unapata most of the time unazimba cause una dance along nini so when I was here nilikuwa na the love for the music but when I got over there is like when I really like dug into it because sasa shule yetu tulikuwa kwa cafeteria mazeni lunch time mazetu na freestyle for the cookies wasee wako na chocolate chip cookies wengine oatmeal wengine wako hapo na hizo so sisi tulikuwa tunasema niaje twende na kuna jo sasa shule different Spanish ni wana ma Spanish wana katika nazao huko makata huko na katika nazo so tukaanzanga mimi na boy wangu mwingine anaitwa Mike Shara my boy Mike tulikuwa tuna rap hapo tu kwa freestyle tuna freestyle and then it just became like a thing and then while I'm there I got so hooked into watching the Kenyan scene sana hence you know ushafika ubongi Kiswahili for like a good year 2 years hivi kizungu tu umeanza sasa una meet people wenye wana consistently speak kizungu so anybody who's in the diaspora can testify still missing your home more than anybody more than anybody like tunaweza amka hivi usikie tu boy akamwambia mazena miss kukulera motora man hata unashinda sasa nakusaidia umeget so when I was there I started watching the homeboys radio akina 6 foot akina K4s akina HR akina is the dawn hiyo mbugi yote mbugi ya freestyle and then now the only issue was I can freestyle in Kiswahili here at home but not at school so kuna hiyo pia your conflict ya lugha so I'm busy studying wase wetu nyumbani but I'm busy rapping in English and freestyling in school in English so kulikuwa na hiyo so I had to kind of like pick and know exactly what to do so that's when I started actually like developing a love of like writing and now we recording actually my first iPhone ilikuwa the iPhone the first one that came out atakuwa na studio tuko na record tu kwa simu hivi tukiingia kwa gari tuna connect umeweka speaker hapa naweka instrumentals unaenda and then after a while and then it just became a thing and then nikamitwa sio nyo alikuwa anajua mambo ya studio and then nikaingia studio.
Oh, okay, okay. Na so reggae, ulikuwa msewa gani hizo ulikuwa unasikiza?
Zote, Luciano, Aveton Blender, nilikuwa nasikiza Richie Spice, nilikuwa nasikiza akina Bob, nilikuwa nasikiza akina Sailors, I mean the Wailers, wote, nilikuwa nasikiza watu wote, wale wasewa akina Richie Stevens, like all those
people. Ulikuwa msema Richie nilikuwa respect Spice, kusema Stevens najua ni mtu wetu.
Yeah, nini.
Unajua ngoma hata Richie Stevens?
Yeah. got na
ile amemba na Maxi Priest
ndio ni famous
bana but anajua kana jogo mayote
gani tena ingine I'm
not that you say it naweza kuwa nimezisikia but I can't tell that that's rich which is stupid but okay ukitaja I will sing along with you.
Anwa yo.
Mive.
Eko zinakungaga hizo siku. Sabi mi, time yangu ni match alia kushinda tu. Kupata ga ile tape ya Sunsplash.
Bas.
Zani kucho mwafu tulitokanga Kenya. Mabro walikuwa napenda reggae vibaya. Walienda wakabai zile masidi zenye ziko compressed. Mlajo zile ziliko unabai CD moze kuna ngoma kaa 600. Tulifika US tulikopi hizo CD kwenda kwa computer. Adi wa leo ama boy bado sikiza the same shit.
Like
the nostalgia and
the playlist.
Like na plus unajua nowadays you're not getting a CD anywhere with 600 songs.
That is
like a nightmare hata ukijaribu aze.
So
tena ni ile unagetia tu kwa na net nini hatakuwa tunazicompile. And then iTunes and all these other things came around.
yeah, hizo ndo zilifanya gatuka nene. Kevo ulikuwa kamsoa gani? When you look you a rasta before we come a bald man.
Kweli. Sasa mimi ilikuwa hivi. First of all, reggae nilianza kusikiza juu ya neighbor wangu.
Yeah.
So ndio mimi nilihama mtaani kiwa relatively young kabisa. Sasa kwa ile tiplo nilihama, mother alikuwa ananikoroga man, like kwa mamangu alikuwa lakini ndio alikuwa the disciplinarian kwa tu manzi hata ikuwa mzae or like by 5 unafokusha rudi mtaa mpaka niko like god damn. So nikapatanga place nikahamanga kwa tiplo fulani nilikwanga neighbor wangu yangu hata yeye ndiye alikwanga kind of take care of me but like I had my own little spot. Sasa neighbor wangu my guy nilikwanga neighbor wa Charlie fulani hapo alikwanga anaitwa Lion. Manzi alikuwa anauza ngwai.
Like iron.
Yendel kongana like the most outrageous dreadlocks I ever. So like his dreads were
like the free form.
Manzi zilikuwa like kama kono.
Hizo ni zile free forms.
So alikuwa ni bangu manzi na alikuwa gana chunisha roots from morning to morning. Alafu alikuwa ni kaa endo landlord wa hiyo tiplo ama sijui ni aje. Like ilikuwa the next plot but my house ilikuwa like ime behind you. So alikuwa gana chunisha roots morning to morning. So guess what bro? Hapo ndo mimi nilijua. Like I learned all them songs manzi za kina Gregory Isaac za culture like bro nilikuwa nazijua lyric for lyric but sasa when you grow a bit older nikaanzanga kwenda out some dancer zikakami nikurushika so sasa danganya ndio niko na like roots but dancehall because na appeal to the younger me. Design manzen kwa nikisikiza hizo ma Lexus nasikia tu manzi lakini huyu Red Sun wallahi ana sound kama Lexus.
Najiambia
wallahi I swear. Mumse ana sound tu kama Lexus manzi. So pia mimi nikaanza ku freestyle hapo. Red Sun bora ana sound kama Lexus na yako tu huku. Na sisi tu huku. Nipata so you know mimi hapo ndo mimi nilikuwa introduced to reggae mtaani tu hapo nini. Alafu mimi sikwanga na like my favorite kind of reggae nilikuwa na zi consume tu for the vibes like zilikuwa tu nikaa zote
vibration
kulikuwa na zingine zina nibo of course but nilikuwa na zi consume tu just because of the positive vibes alafu unajua ghetto reggae nikaa inakwanga inashikanisha community pia ina sense kafuta unashika so utapata mabash mingi ni za maroots tu na marege unashika
hata mabeza mabeza mgoka
hata zile club imboza mtaa zote tunacheza maroots hapo ni so that's how it is man.
Yeah, kwa sababu umesema hivyo amenikumbusha jo kuna ngoma fulani kwa napenda jo kitambo sijui kama nikumbuka mtu wa Sata Masagana sijui kwa ya nani jo Sata Masagana zali ni Sata Masagana.
Regazake ni deep
sjad. Yeah. Ilikuwa by the Abyssinians. I know those, yes, 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 I
ama ni religious religious. Yo,
that's what I actually
ni juu ya bangi ama juu mimi naona nika kingwai kinafanya kimafanya wamemelewa.
I think wanataka
na the way wana process information is not
it's
different.
It's super different.
Yeah. Yeah. Okay, Twinkle Brothers niwe kumbuka ingoma ilikuwa Jack Kingdom come.
How you think he got to be Mwaf? You think he did it by a podcast?
So kitu mimi take mwambie gatu bila dole ningekuwa mrasta. A dole lifanya nikaanza ku study. Na sasa jua ku study ni kwa sababu kusikia watu kimwangalia usetete.
This
nilisikia da ingoma sisa how. Nilisikia da ngoma ya Lil Kim. I think ni Lil Kim and Jay-Z. Ile Lil Kim alikuwa anasema sijui alikuwa anasema sijui I sucked his dick then you bought me a horse. Yeah, like, hey, what's happening here? Hivo sasa hiyo
hold up. Yeah. Hold up.
You like easy pussy this pussy that for you like afu kwa dole nyonji 24/7
asubuhi kwanza kuna ile video ya Kim ilikuwa inaitwa how many licks does it get
so achikizo bro so hiyo by hiyo time sana kuonshangia hip hop kabisa
sasa at that point
but bia dole dole
but mof ni kuombea uko ile bro unajua kuna hadi wase wengi ata like my little bro in Kampo
yeah
akiniona kwa iko nini my sister my younger sister bro. They don't know this shit, man. One of them, you say, podcaster flyer, bro.
Yeah, yeah, yeah. Like
checking if you do. Hey, what are you doing?
Yeah, that's right.
They know you. It's not like they don't.
In a day, you're going to be able to kufungu on a freestyle, nini.
Which?
Mwafungu jo watchen kombi, we ni jo baden wetu. In a sense.
Yeah.
I hate like I hate like Kenning ama no.
Yeah. Like ulo menda kwa world flan kila mtu anakujua for that world.
Kabisa. And then suddenly now uko ina sunona take phone ananiuliza for real.
Yeah.
You used to rap.
Yeah.
Bro, unza kwa na rap. Yende ni to inspire na kutu mentor directly na
indirectly. So the OGs got to be respected.
Yeah,
facts.
But some of you dictionary pull to hip hop. So now you start with the Adole stuff, then you're fascinated na fuck motherfuckers. So you're going to like you're fascinated bitch, And then before you know it, nasikiza Wu-Tang na shindo. Kwani asewa curse as much as they should be cursing. Like, what to curse? Why you
know? Kuna anuma pussy.
Yeah. Then we tell you, nakao na lad, nijua rhymes, nijua what. So me, that's how I found myself. What did you put out from reggae to hip-hop?
Mimi, I think, kitu ili ni put off na reggae.
Yeah.
Like, I could have easily even gravitated towards kumeki zoma dancehall na nini.
Yeah.
But, unajua wase wengi wenye u embrace reggae. Wanakonga mababi because to them reggae ni like yo roots reggae culture hiyo ya urasta ni culture tu but sasa huko hivyo mtaani manze iko attached na so many vices zenye misi kwa nataka part of
okay.
Feel like ni aje me manze I'm trying to get out of here man I'm not trying to fit in even more yani unashika so hata venye nilianza kukua creative na mimi kusema kweli hata sikuanza kurap mtaani nilianza kurap nikiwa boarding school huko hivyo
okay.
So mabeshti wangu walikonga si nilikonga mse wa discman kama mse
yeah
so nilikonga manze najipata na sing along my songs a hove tu hivyo venye it's a hard knock life for us it's a hard knock life
yeah.
So nilijipata na zi sing along manze na zi freestyle hizo ma lyrics mabeshti wangu akaanza kuniambia tufanyanga hizo ma talent competition hizo, ananiambia suende hapo hivyo una mabeats rap nini nini. So nikonga mshae, but I think venye nilitoka ngachuo, venye nilikonga nafunga chuo tunarudi mtaani, nikonga na playback hapo hivyo kwa church fulani hapo mtaani. Na saa kulikuwa kuna organize hizo ma talent show. Hata I remember this is the funniest thing, man. The first talent show I was ever in ilikuwa huko hivyo mtaani, kulikuwa na campaign fulani ya ku stop wasee from kukunywa changa. Like hiyo time changa ilikuwa prevalent mtaani, ilikuwa like bila tulikuwa tuna bahati wasee wako na go blind ka place zingine. So kulikuwa na campaign fulani ilikuwa imeorganizewa na hiyo church yetu, I think one of those mzungu zao au ma missionary type, one of those ladies,
those NGOs,
alikuwa organize nini concert ya kusensitize wase on the dangers of consume illicit liquor nini nini. So nakumbuka nakumbuka manze nili practice for like 2 weeks manze, every day nikonga naenda tu ku practice nione ni itakuwaje manze, can I win this shit, can I win? Na maboys wangu walikuwa wamenichocha, wamenambia manze twende hiyo kanji
kwenda kwa chamwase
hiyo kanji manze. Hey, ile siku ya kompe manze niliona siku refu bro. Guess nani walikuwa judges, mpaka nilijua tu shit hii shit nime lose hata after ku rehearse hivi vyote.
Nani walikuwa judges?
Walikuwa Suzano Wio na Rafton. Nilijua hizi marap zako,
it's a rap.
Rafton kwanza hata kuwa nasikia watu wote wana rap, alikuwa tu nataka kusikia wase wanapiga hizo dancehall. Sisi unakumkata borderline dancehall, like influence yake ilikuwa ni hiyo design. Hey manze, venye tu niliona hivyo nikajua tu man, god damn man. Na ilikuwa tu hivyo, si ati ni nini, ilikuwa exactly hivyo. Wachagua wase wanaimba imba hiyo type, alafu akachagua chali fulani alikuwa anafanya hizo ma wola nuola hizo nini. Alafu that was it, man.
Wola,
I think I was like third. Hapana, tulikuwa tuna rap na homie wangu anaitwa Sam. Mofu namjua. Anakonga DJ. Anakonga DJ. Siku hizi DJ wa vinyl anaitwa shit, what's his DJ name? Bruh. Sam the Digger ama kitu kaa hiyo. So yeye ndiye alikongana nifundisha nga kurapa, alikuwa ananifundisha kuandika. So kwa hiyo kompe, since nilikuwa kaenda tulienda na yeye. So tukarap rap hapo, tulipata third place, but you know. It's really so much. But nakumbuka manze, after nata alikuwa anangoja nikani nimalize nishuke.
Anataka the real.
Alafu mtaani kulikuwa na wasi wa dancehall. Inaolikuwa wakali bro. Si ati nini.
No time hip hop pia ilikuwa small sana. So.
Alafu Kibera bro. Unajua fadhali wasi wa East manze. Walikuwa na enjoy ka hip hop culture.
Kwa nakaliwe.
Kina Kishaka, kina Bass nini.
Au plus Matrix yetu.
Bro. Kibera ilikuwa reggae bro. Si ati nini ama nini ama nini.
I think yo Kibera is a explain. Because the fact niko na kujaga Olimo Primo. Alafu tuna stay easy.
Ilikuwa brilliant.
Matri.
Olimo ilikuwa wase wa smart sana.
But ilikuwa chungoza ingine like.
Ilikuwa wase wale wase unononola se.
The elites.
Wale sumi za kitabu. Yoko unapele kuko interview unambiwa. Iko ni kapso kina mwafu.
Kina mwafu. So sasa tuko natoka Kibich. So ukiwa kwa namba 9 namba 4 ni hip hop. Ukijua kwa zenyu namba 8 ni reggae.
Namba 8 ni reggae all the way.
So na understand like yo the matatu culture.
Hata saa hii bro. Unaona the little boys hao wenye nimekuambia wajui mu Afrika alikuwa ngarapa. Bro wanasikiza ma roots zenye mpaka nauliza what the f. Like nini mbaya na nyinyi? Hizi ni siku hata kuna reggae ya saa hii ni nini mbaya? Wanze wanasikiza. Unaona tu the reggae that our uncles listen to, the ones we listen to.
Stanley and the Turbines. Mr. Stanley and the Turbines.
Yo. Wanasikiza the same reggae bro. Hawana hata any new reggae. Hata wakiajua. Hata wanyo wanasikiza dancehall. Wanasikiza dancehall za era fulani yenye waliambiwa. Nikaa ama pia huko hivyo Jamaica kumekuwa kama huko. Watu wataki gengeto.
Watu wataki the gengeto. Kuna sikiza that original. Kuna mpaka wasemu ambiaga that Buju. Buju alikuwa na do dance hall. Wacha hii kusikuzi na joiko mwonde Bobo Shanti.
Sikuzi ya kwa na urasi mingi.
Ilikuwa ga dance hall. So alafu unachiki vile like iwe via states ilifanya mpaka sikuizi kuna ngoma yake huwezi pata place yote inaitwa Boom Bye Bye. Uko na joga?
Jani mesikia kwa Matt.
Kama Europe
Jani mesio hiyo.
Yeah.
Funniest thing. Jani mesikia kwa Matt ni kuinacheza mix ya reggae. And then iko Boom Bye Bye na 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 na.
Mtu mzee aliaje kuna
hiyo. Ilitolewa. Yeah. Yeah. Alafu hiyo time haikuwa serious kama saa hizi.
Na by the way ilikuwa inacheza hadi kwa TV.
Ndio. Ilikuwa nani eh afu hiyo baseline hiyo ngoma.
Sasa hiyo cheza hiyo wimbo wale wa LGHD TV.
Yeah, jo. Sasa kitu fani.
Watakumaliza. LGHD TV.
Kitu fani ni mtaka kuisikiza. Yeah. Mtaka kuisikiza hiyo baseline. Nimeitafuta kwa.
You can't get it anywhere.
Alichuja mlezo kwa alifikiria
mafuko shwa usikizangi juu ya lyrics atimofa nasikiza juu ya bassline
kusina nikumbusha zile za sinyo kuna zile ngoma ukikumbuka ukiwa mtoi kaa ingine ya reggae kwa nandibamba nile it's growing and it's silk e ilikuwa na kibass feel flani alafu hizo siku ilikuwa napata time seat umesota so tenze ya keja ni niandai
ndio hiyo sasa mnachunisha imedungwa kwa ufa kwa mid kwa ufa hivo
yeah. To ulipataje hip hop?
Say that again.
Ulipataje hip hop?
Oh, hip hop. So reggae venye nilikuwa na grow vikama yolo sasa hiyo influence ya kila siku mimi na mabro mabro mind when tulikuwa naenda shule na 99% of the time tulikuwa sio nakumbuka ndio zile iPad nano zilikuwa zimetokea zile zenye una run around
ile
ka scroll
ile ina kaki hard disk tu ile ni hard disk
sio nakumbuka ilikuwa
ile ukishika hivi unasikia ina fani na rotate huko ndani sababu we used to do it since zile nzi zetu za lime wa we used to download ngoma so kumbuka net haikuwa wifi at that time ilikuwa
yuko inapeleka bill juu sana
yeah, so homie wetu mmoja alikuangana everybody alikuwa na comp nini nini but kuna wale ene ana download faster than like zingine unacheki siri kusema kuna comp mmoja tunatumia wase wote kwa keza so we started sharing the playlist unacheki niaje leo tuseme mwafu ndia kuna hiyo iPad mwafu anaenda na anadisia playlist yake so niki get na get na playlist ya mwafu sindio na mimi nakuja na sunda yangu ume get K-Force aki get na yana get na playlist yangu so I get to listen to what you listening to and I remember Bwango Mikey alikuwa nasikiza Wheezy a lot Lil Wayne yani yani a lot
didn't so, we all bro?
yani hence me too you know hence me too and then nikaanza nasikiza I'm like eh mazee hizi vitu ni mbaya mazee like the wordplay ni mbaya the beats ni mbaya like out of the way me set up the punchline ni mbaya mpaka nikasema mazee ni mechi tu ni venye tu iko kwa beats tu ume get so I was like tani jaribu so mori wangu Mikey alikuwa na best yangu anaitwa Kester rest in peace to Kester and rest in peace to my boy DJ Device pia hawa sawa wili ndo
walinigisha
RIP mazaa sawa wili ndo walinigisha studio the first time
you states
yeah states
nilo alidisha ku states na jua gani inaweza kuwa ni
Device alipass about 2-3 years hivi Kester na alipass like 4-5 years hivi
but si nini
Azizi. Vice alikuwa in a car accident and my boy Kester he had seizures and they kind of got one while he was sleeping so he was kind of late by the time they acted up on it kwa hosi so Kester is the one who had the studio and Vice was the DJ my boy Michael kona jua Kester so babu tulikuwa shule akaandanga ka recording ngoma nyingine ndio akakuja akanisikisha akaniambia ni hazi kifo unajua mazee hawezi tapi ngoma hii ni ngoma hii ni level nyingine watu Michael na hiyo time MySpace ilikuwa inashika ama ngeuzo wameidandia nini nikasamahani sawa nikasema since me sina opportunity ya kuingia stu tutacheza chuu chini and then cousin yangu mmoja anaitwa Aizo tulikuwa naenda na yeye shule pamoja kole akuja akanipick hiyo siku akanipeleka street hadi kwa studio akasema nimechoka kusikia ngoma zako kwa gari umerekodi akanipeleka kwa studio akaniingisha ilikuwa basement fulani akaniambia niaje huu boy ni msanii mrekod kila mtu akacheka jua kwa anajua like naweza tora nini and then wakaniachia nika first time ilikuwa hectic mbaya sijai kwa setup kama hiyo plus unajua ni ile usually ukionanga kwa TV unaonga stu iko huko producer ako huko. Nimeingia nimepata studio iko hapa, mic iko hapa.
Hapa.
Kumeenda aje. So I ended up nika do the song and the guy actually liked it a lot. Even before nifike kwangu nikapata iko posted on Facebook.
No.
Eh. Mm. So nikaanza to get the traction, nikaanza to get the traction, then I was K4.
Mm.
And I was actually msanii K4, then I went to K4, then and rest in peace to my boy Device when we started our own studio. Mm. We branded to Mr. K4 now.
Oh.
Yeah, so that's how basically then it started. And then sasa kuanza kuinteract na Wakenya wengine wanaimba states, kuna wase wa NC, kuna wase wa Texas, kuna hiyo mbuge wase wenye. Pia there's a whole diaspora team, by the way.
Yeah, okay.
And they wanna do the whole Kenyan thing, akina MC Ryan, akina Encoded, I think, akadungoma na Kali huku, Zirani amefanya ngoma na Christoph. It's like, so I started kind of looking people when you want to find the same thing I do similar. Hence, ukiwa states unajua si kila mtu anataka kusikiza ngoma za wa Kenya.
Yeah, yeah.
Hiyo ni story ingine. So, being that I wanted to do ngoma za wa Kenya mixed up na Kiswahili and everything, ilikuwa hard being... Back then, being African wasn't so cool. When I get, sahi ndo squeezy, kisikika wewe ni Mwafrika mazee, ni kaa ni sherehe.
Sahi ni cool.
Trust me. Sahi is the best, like being African is the best thing that is going on right now.
Nashukuru bana
abu. Outside the continent.
Yes.
Like now it's super cool being African, because now the mzungu that you was thinking that don't know the songs that you know now actually sings them word by word more than you do.
I bet say yet I'm gonna get more bitches than like my Latin, I'm a, like white bitches.
Bro,
kwanza, get more ass than a toilet seat.
Kwanza, kumbuka Afro beats in the straight up na choreography.
Yeah, they be dancing and shit. And remember,
the only thing girls go to the club to do is what?
Dance.
Bro,
kondakas. Hapo hivyo tu ndani kabisa.
Sana venye hujui kudansi na kongaji.
Sasa mimi ni ule mse. Two steps.
But I think kudansi tu atujuagi tu when it's...
Ukiwa solo.
Yeah, kuna
asi. Sidanganyane, mimi niko chini.
Tulidu dance lani hapa ilikuwa. Mimi, noka, tulishia kusupport maboy wetu wameanzisha Empire Dance Kenya. So ilikuwa mimi, Rapture na Ian. So of course we had to dance and I'm the worst dancer katikati ya wote. But sasa niko nasema, one of the ways ku dance na dem wa majuu hivyo unaeka hizo ngoma
unamdinya
the African
but the thing about it is TikTok make it easier now. TikTok has made it easier,
especially
now
in Europe. It's crazy, so like
kuna hizi ma dances zenye mazi umeona kwa hiyo kuna wasi ukatika sana na Afrika. Kuna wasi they take what you have and put some spice and sauce to it and then flip it around. Mazi wanna do some crazy stuff with the same Afro beats and everything. But in a side ya sahi and the weirdest thing is, trust me, mwafu unaweza enda kwa club, unaweza kwanza kusikia ngoma ya Mkenya hata moja the whole night.
Yeah, najua hiyo.
Wacha kwenda. Mbona unasema majuu, bro?
No, sijasema.
Hata hapa.
Like hizi ma afro, bro. Like
nikikushindunasema.
Nikikwambia zimestain.
Zikona.
Si issue wala zimestain vibaya.
Like mafata tuko tu.
How many years now?
Unaona
hata like 3. Eight.
Since P-Square.
Tangu P-Square.
Since P-Square.
Yeah, it's just been growing.
It's been growing.
It's been a minute.
I think another thing that has helped the dance and fitness. But kuna kifota kusema.
On kuna kusho. Unaona kwa club, bro.
Yeah.
Hata hizi clubs hapa Kenya. Naonanga wasehi wakiingilia ma-DJ. Wakisema manzi. I'm playing ya tango mazetu kwa club. Sijui nini. But manze, sometimes muskili yao DJ uruma ki design. Because walai manze. Unona wakipe, like, I'm just talking sonically.
Yeah, najua.
So me already ni Kenyan artist. Siyezi put down our music and all that. But I'm just saying, unona ta sonically. Wacha nata na hizo Afro beats, bro. Unona wakichezanga ama piano kwa club, bro. I swear, it's hard to play anything else after your stuff, man. something like a custom made na ma DJs.
Yeah, yeah.
Wanajua exactly what go, they know what makes you tick ukiwa kwa club, bro. Unanipata? Unajua sasa unaweza compare hiyo ngoma na ngoma imeundwa na producer.
Yeah.
Bro, DJ anajua Kenya anadu exactly. That's why we don't have a piano artists. Ama niko zangu bro.
Yeah, yeah, na na understand you say.
Yeah, ama piano inanga artist na kongana ma creators wa hiyo stuff ni au ma DJs
wa. After vocalists. Yeah, yeah.
Unani get. So yeah. Sonically manze kwa club bro, ukicheza hiyo eh hey, manze itakuwa ngumu kuweka kitu kingine yoyote next. Hata hiyo afrobeats inakuwa hard ku go after ma piano. Ku go after ma piano ni kama msanii wa Kenya ukiwa kwa show alafu perform after jua kali is going to be hard for you.
Yeah,
it's going to be hard for you. Yeah, ku perform after jua kali ni a tall order.
Yeah,
yeah. Ni kila mtu anajua hiyo hiyo ni common knowledge.
Ndio nakuteka pale
watu
wanaruba wanasema
watu unajua niaje
associates oh unga
hiyo ni 20 years experience all that shit.
Yeah,
like 20 years
ule ni controller. Unanipata bro? Na kona experience ya hiyo miaka yote. So like I was saying, kwa club bro.
Yeah.
Like vibes tu, yani vibes tu, vibes bro. Me I'm a hip hop dude, bro.
But
yeah, manzi yeah, najipatanga kwa club hizo ama piano zinanishika design hata sitaki mtu anione.
Yo, zina vibes.
Mimi najua nini. Yeah, unajua na kwa good.
Toka niko chini ya meza like, "Damn. This shit won't stop shaking, bro."
Yeah, alafu usiano like ama piano it's a full body workout.
It is.
Let's use your voice.
Yeah, like even
do you know what's messed up about it?
Yeah.
It catches you with the head.
Like me, one of my favorite, I think, yeah, look, wanajua Costa Teach.
Costa Teach.
Me, I'm like one of those people who like Costa Teach early day, they actually.
Tankara, yeah.
I don't
think I'm going to fuck that. Yeah, because, he's a joke, I'm a hip-hop head, but when AKA early to watch, I mean, school feel anything.
Aye, man.
Na reason, yeah, AKA school feel, I'm telling you, my opinion, when you was hip-hop heads, ni, I felt like he had gotten away with murder. So that's why I didn't siku feel kitu yote yani.
Like
ule dem hakuna vile unaweza niambia ati dem aliruka kutoka juu na kuna photos zako kome vunja mlango ukimwendea. Like what sort of anger would make you break a door?
Ndio tuseme kuna there's three sides to the story.
Yeah, unasema like that's why it's good to start this conversation with hip hop heads because I could maybe nyi mtam treat differently. But I felt like hakuna dem ashaifanya nikavunja mlango. Like what anger is this that you can't calm down? Unavunja mlango and then the same girl now jumps from the 10th floor. I'm like, this doesn't add up because tayari ushanionyesha. So when you lose your shit, you become too angry.
Since tuna speculate.
Yeah.
So we unonaje?